Namhlanje sisezwe litsha sizojonga iproject yezindlu eziphakamisa. Kwezi zindlu ke abantu basezwe litsha bakwazi ukungena kwizindlu zabo kodwa zimile zona zigqityiwe. Ezinye zezindlu ke sezimoshiwe zophula ifestire namacango ngoba zime nje akho bantu ngaphakathi. Kanti isixa sazo kukho abantu abangenileyo kwizindlu ezingezo zabo. Yonke ke le nto yenziwa nguceba onguye owenza iyantlukwano phakathi kwabantu basephakamisa nabasezwe litsha. Siyamema ke umphathiso uba makangenelele sizame ukulungisa le ngxaki ngoba kuyacaca kona into yoba kuzawuliwa ngabantu xana kugqitywe ezinye izindlu ngoba bafunge bagomela abasezwe litsha into yoba bayangena kwizindlu ezilandelayo. Asifuni ke kude kubekho uparalo gazi. I-ANC mayilungiselela abantu bafumane izindlu zabo xa zigqityiwe. Akho mfuneko yoba kuma izindlu ezigqityiweyo zingabi nabantu ngaphakathi.